Sicela ukunibingelela nonke bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
We'd like to greet you all, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ.
Siyambonga uNkulunkulu siphalela ithuba lokwazi ukuhlangana futhi sizokhonza kanye kanye kuyisonto.
And we thank God for this opportunity that we can once again come together as it's Sunday.
Samukela wonke umuntu okhona esihlanganyele naye ola esikhona endlini yokukhonzela no silalele ngamagagasi omoya.
I'd like to welcome everyone who's here with us in the auditorium and those who are listening to us on other means.
Sithanda futhi ukuba samukele bonke abafikile abasivakashele kakhulu kulempela sonto.
And everyone who's come to visit us, especially this weekend, we'd like to welcome you.
Kukhona igroup eqhamuka le Eswatini kangwane kamanzini. Siyabamukela kakhulu.
And there's a group.
Sicela baphakame nje sibabona ba amaSwati lemahle. Siyabonga maSwati ukuthi nifike nisivakashele.
And that's a group from Swaziland that's come to be with us. Thank you very much for coming to visit us.
Siyithanda futhi ukuba samukele khona igroup yabasha eqhamuka efike nomfoko kaNgwenya eqhamuka la kwaDukuza. Ke sibabone nabo lapha abahleli ngakhona. Aba ona mpaya.
There's a group of young people that have come from Gwatuguza that are with us as well.
Sithanda ukwamukela futhi khona uDokotela Umyeni ola kwasiza abantu kulezi insuku osivakashele. Ngiyambona nje usefike wahlala lapha emumva. Angizukusho ukuthi akasukumi uDr. Myeni. Ngoba manje usuke wahlala emumva, mhlawumbe uzosuka abe namahloni. Kodwa-ke siyabonga dokotela ukuthi ube khona kulezi insuku ube kanye nathi.
And Dr. Myeni has also come to be with us these days. We'd like to welcome you and thank you that you've come.
Empeleni udokotela ngokomsebenzi wakhe, medical doctor, kodwa futhi une-ministry lapha yangasempangeni.
He, by profession, is a medical doctor, but in the area where he comes from Empangeni, he also has a ministry there.
Sibonga kakhulu ngani nonke nikhona, sibona nalezi hlobo zethu eyila nje phambi kwami. Mangicabanga ingathi yibo laba bahlobo bebeke bazivakashele, isho ngonyaka odlule abaqhamuka eMbali, angazi uma ngisho kahle. Hayi, basho njalo bavuma amakhanda, baqhamuka le Mbali, bahlale bathanda ukuzokhonza nathi. Inkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi wabantu ezonweni zabo.
And there's also some from the Mbali area that have come to be with us. If I remember correctly, you also came to visit us last year, and wonderful that we can come and serve and worship our Lord Jesus Christ, who changes people's lives.
Ngoba abantu abadala kangeke ngisho ukuthi abasukume bona bayosukuma nje kuphela makubekeka kubona.
Because they are elderly, we're not going to ask them to get up.
Siyabonga kakhulu. Ake sivaleni amehlo ke sikhuleke.
Shall we close our eyes and pray?
Siyabonga uNkulunkulu wethu ngaleli thuba lokuhlangana ukuba sizokukhonza.
Our Heavenly Father, thank you for this opportunity that we have that we can come and worship you.
Siyabonga ngamathuba amahle okwazi ukuhlangana sikudumise ngamaculo.
And wonderful opportunities, Lord, that we can come together and serve you in song.
Sesihlangene nkulunkulu wethu la endlini yakho, endaweni yakho. Siyacela ukuthi ube phakathi kwethu.
Lord, as we are gathered in your house, in your place, Lord, may you please be with us.
Usibusise ngomculo wekhwaya nangayo inkonzo yanamhlanje.
That you would bless us through the singing of the choir and the service that we will receive today.
Wena Nkulunkulu owazi izinhliziyo zabantu bakho bonke, kwangathi ungafinyelela kuzona ngezwi lakho nangamandla kaMoya oNgcwele.
You who know each and everyone's heart, may you penetrate the heart through the power of the Holy Spirit.
Sicela konke lokhu ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
We ask all of this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
sengilibele khona abanye abahlobo bethu abaqhamuke eGoli abama business babonile bahleli ngakulolu hlangothi olungapha ngicela baphakame nabo.
We also have some guests from Johannesburg, some business friends.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi nifike kakhulu bese nithanda ukuba nikhonze nathi namhlanje.
Thank you very much that you've come to visit us and that you have the desire to come and be in church with us today.
Siyabonga.
Thank you.
Siyabonga kubaba Mbomvu. Ikhwa izocula amacula bemathathu sizoqala ngelesizulu sinjenjenje ngenxa kaJesu elesi bili lizoba ngelesingisi cula ngegazi likaJesu ukuthi igazi likaJesu yilona elinamandla elikwazi ukuba lisize lisilekelele liyakwazi ukufinyelela kuzo zonke indawo emagqumeni phezulu naseyihosheni liyakwazi ukufika limsize umuntu limlekelele ngaso sonke isikhathi igazi likaJesu lesithathu lokugcina mute khani lesibhunu ukuthi ngingahamba yini ngingenalutho esandleni sami na ngibonakala phambi kwaNkulunkulu wami umfeli wami ngingaphethe lutho esandleni na kodwa ke ngithi ngokuphila kwami emhlabeni ngempilo yami ngiyambabaza uNkulunkulu ngikhalela neminyaka yonke le engikwazile ukuthi ngiyiphile emhlabeni ngingamenze lutho uNkulunkulu kodwa ke nginomthandazo ukuthi ngifike phambi kwaNkulunkulu khona ngikuphethe ngimbabaza uNkulunkulu ngeyikhathi zonke.
Choir will sing three songs. The first song is Zulu song where we sing we are what we are because of our Lord Jesus Christ. We thank him for what we are because of our Lord Jesus Christ. And we say hallelujah. We are what we are because of our Lord Jesus Christ. The second song is in English, about the blood of our Lord Jesus. And then the third song is an Afrikaans song, where we say, shall I go and meet my Lord with empty hands, not having given one day to him, not having brought one soul to him. We do not fear death because our Lord is faithful, but will we get to the Lord one day and say, oh, those days that I lived on earth, that I will have sorrow regarding it because I have gone with empty hands. So let us live so that we can get to the Lord with something in our hands.
ozosikhonza ngezwi eseza ngaphambili leli culo ichorus liyaphindaphinda lithi ikuphe ngikuphethe ezandleni engizokwisa enkosini yami ngelinye ilanga.
This song, the chorus, we sing over and over, what will I have one day that I can bring to the Lord?
Kule minyaka esengiyiphilile, kule minyaka oseyiphilile nawe, bangaki ongathi Nkosi nanku umuntu engamzuza ngamletha enkosini ngenxa lokho wena wangenzela khona.
All the years that we have lived, is there one person that I can say, this is the one that I have brought to the Lord in thankfulness for what God has done?
Noma mhlambe kuwena ubala ukuthi singenze imali engaka ngonyaka, kodwa nakho kubalekile mingaki imphefumulo oseke wayeletha enkosini ungathi Nkosi nanku umuntu engamzuza ngenxa yalokho ongenzele khona.
You may be count how much money you have made in the year, but how many people can you say, I have brought these people to the Lord because of what the Lord has done for me?
Yonke le minyaka usuku nosuku uNkulunkulu esipha lokho esikudingayo usuku nosuku wena nje ukuthi uletha umphefumulo wodwa owodwa nje uthi naku engikanye naye namhlanje ngenxa ukuthi lokho uNkulunkulu akwenza kimina ngaze ngamzuzu usibanibani.
All these years that I have lived, the Lord gives us each and every day what we need. But where is that soul that you have come and you have said, I have brought this soul to the Lord?
Ngelinye ilanga uma ibiza umphefumulo wakho uzuya kuye ungaphethe lutho na?
One day when the Lord calls your spirit, will you go not having anything in your hands?
Ngoba konke lokusikwenza kuyophelela la emhlabeni kodwa le umphefumulo yona ezobalela okuhle okwenzile phambi kwaNkulunkulu uthi na umphefumulo engulethe enkosini ngenxa nami yalokho uNkulunkulu angenzela khona.
That which we live here on earth passes away, but when I get to the Lord, will I be able to say, there is this one soul that I have been able to gain and bring to the Lord?
Ake kube umthandazo wethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ngisize noma uwodwa nje kulonyaka kulenyanga engamletha enkosini. Awudingi ukushumayela, awudingi ukwazi ukuthi ube umfundisi, kodwa ngempilo yakho ungamzuza omunye abone uKristu empilweni yakho.
May it be our prayer just this month, may I be able to bring one to the Lord, not through preaching but through my life, that I bring someone and I gain them to the Lord Jesus.
Siyabonga kakhulu ngalawo mazwi asikhuthazayo.
Thank you for those encouraging words.
Siyabingelela kakhulu abazalwane ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu.
We greet all the brethren in the wonderful name of our Lord Jesus Christ.
Siyambonga uNkulunkulu osigcinile nosipha lenhlanhla yokuba sikwazi ukuba sibe sendlini yakhe namhlanje.
We thank the Lord that he has kept us and that we have this privilege of being in his house today.
Kukhona ihlobo esithanda futhi ukuba sizamukele eziqhamuka ezweni laseGerman ezikanye nathi namhlanje kule nkonzo. Sithanda ukuba sibamukele futhi kwangathi bangayizwela besekhaya.
We have some friends that are from Germany that have come to visit us, and it's our desire, may you feel at home.
Abaningi abekho baphumile baye endaweni ezahlukahlukene ngenxa yomsebenzi wenkosi.
Many are not here. They have gone out to different places, busy with the Lord's work.
Kune team esemazweni aphesheya namhlanje base Berlin. Kwangathi uNkulunkulu laphe babusisa angasidluli nathi.
There's a team that is in Europe. Today they are in Berlin. And may the Lord not pass us by as the Lord blesses them.
Kukhona ithimba elise-Mozambique bazoba neyinkonzo khona, iyinkonzo zabasha. Kwangathi futhi nakhona uma uNkulunkulu enikhumbuza, nibakhumbule emthandazweni ukuba uNkulunkulu asebenze.
There's a team in Mozambique. They will be holding a youth conference. And if the Lord puts it on your heart, please remember them in prayer.
Njengoba sesiphonselwe inselele bayehla bayenyuka abantwana babantu ngalokho uNkulunkulu akabenzela khona ukuba bangabuyeli kuNkulunkulu nezandla ezingenalutho.
The challenge has been thrown to us. There are those that are busy going up and down, bringing the gospel, bringing what the Lord has done to them. May we not have empty hands.
Isiliva negolide lingelakhe. Ngakho noma singasebenza sibe nalo akalidingi lona. Dinga umphefumulo wakho nomphefumulo wami.
Silver and gold belongs to the Lord. So we don't need to work for that. But what is for us is your soul and another's soul. Shall we close our eyes and pray?
Sisondela kuwe baba wethu osezulwini.
We draw nigh to you, our Heavenly Father.
Sihleli inkosi enyaweni zakho ukuba sizwe wena ukhuluma nathi.
We are seated at your feet, waiting for you to speak to us.
Siyacela baba ukuba usihlephulele isinkwa sasezulwini.
May you break the heavenly bread to us.
Siyakhuleka inkosi ukuthi noma kuphi lapha abantwana bakho bephumela ukuba bayodlulisa izindaba zakho ube kanye nabo inkosi.
Lord, we pray that wherever your children have gone out to bring your word, that you would be with them.
Nathi inkosi siyacela ukuba leso sinkwa osilungisile namhlanje ukuba usihlephulele sona usiphe inkosi ukuba sisamukele futhi inkosi sibe ukudla okuyosuthi simphefumulo yethu.
And I pray, Lord, that the bread that you have for us, may it be sufficient for our soul.
Sicela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
We ask this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Kulamasonto ambalwa edlule besile eMalawi.
The past weeks we were there in Malawi.
Ekuseni namhlanje ngiyathanda ukuthi ngithi ukuxoxa kancane ngesahlangana nakho.
And this morning I would like to share with that which we met up with.
Uma kukhulunywa ngevangeli elithi malifikile kumuntu liguqula izinto.
It's spoken of the gospel, that when that gospel comes and it meets up with someone, it removes things.
Besisezweni ebengiqala noma yebo bengiqala ukuba khona isikhathi eside. Kake ngafika izinsuku ezimbili ngaphambili kodwa bengiqala ukuba khona isikhathi eside kuhlangana nabantu abasenhluphekweni ngalolu hlobo.
I came to the country. I have been there previously for about 2 days, but this time I was there a bit longer. A nation that is in a lot of suffering.
Uma ngicabanga la sisuka khona thina la kwelakithi indlela esibusa ngayo. Ubuka laba bantu indlela abasenhluphekweni ngakhona.
If you look at our country and the way how comfortably we live and you see the suffering that they have.
Sinokudla okuningi sidla kathathu naka 7 ngosuku kodwa kubona imile yodwa angazi babiza.
And difficulty they live under. We have 3 meals a day but for them just to get 1 meal.
Uma bezodla bona kaxake ukuthi kwenziwa yini uthola abantu bahlele eminyango noma kusebusuku noma kusemini uma bedla loko kudla bakuphekile ngalelo bhojwana labo bayakuthatha bazohlala eminyango ubaba nezingane nomama badiphestene sizodwa bonke.
When they prepare food, whether it be during the day, whether it be at night, they take that pot of food outside. And the whole family, the father and the children, they all eat out of the same pot.
Ngabuzo omunye umzalwane ngathi hawu yindaba laba abantu bathanda ukuhlala eminyango mabedla bathanda ukuthi abantu bababone yini ukuthi sebeyahla.
And I asked one of the brethren, why is it that they go outside when they eat? Do they want to show people that they are eating?
Wathi hayi inkinga abanazo kwayihlala endlini kungcono kona ukuthi bahlale kanje eminyango ngoba kwayindlu futhi ayanele ukuthi bakwazi ukuhlala bazungeze lokhu kudla abakudlayo.
They say no in their home. They don't even have chairs to sit on. So it's better they sit outside because there's not even enough space to make a circle.
Ngacabanga thina ukuthi nje namhlanje mangingabuza. Kungakanani ukudla okuchithile nozobuya emva kwelantshi uyochitha ngoba sekonakele mhlambe kuse frijini noma konakele ngoba kunganakwanga. Kodwa ucabange lababantu umuntu oswela imile yodwa nje.
And I ask you, how many of us will throw away food, maybe already have, or after lunch, all the food that goes off because you cannot eat it? These people yearn for one meal.
Like I said, we miaga kulinyangenda bayok chala, kwesinis katisis, a sipi, and ezin, doctor asambis yo chala. Aras banga, gabak tata serious, bagwenze loka bagchelwa.
For years, we have been told we need to go and plant. We are even given seedlings that we can go and plant, but who has done that?
La paya ukufika kwemishini abaningi kwabasiza ukuthi lokho kwenziwe emishini kuthiwa hambani nani niyokwenza emakhaya. Bayasebenza uma bephuma emsebenzini, umuntu ahamba ayokwenza ingadi yakhe ukuze akwazi ukudla aphile nabantwana.
The people there, those who work at the mission, they are told, now do what you have done here, go and do it home. They then leave the work and they go home and they plant so that them as a family can eat.
Isimanga salabo asebehlangene nevangeli banikele impilo yabo kuNkulunkulu. Ubone ukushintsha komuntu, ubona impumalanga nentshonalanga kuhlukana, ukuthi kanti kuhlukene kanje ngempela.
Looking at the life of the people, how their lives have changed as from the east to the west, and you say, is that so? So is it possible?
Ngabona into eyisimanga ukuthi hawu laba abantu bezwe lodwa abanye bahlala ndawonye, kodwa umehluko khona uyabona ukuthi intshonalanga nempumalanga kuhlukene nje.
Amazed, they are of the same nation, but you see the people, you can see the vast difference as if from the east to the west.
Laba sebelamukela ivangeli hey isimanga kusukela entweni ezingaphandle nje. Inhlanzeko kubo ngisho nokwazi ukuzigqokisa ukuzembathisa bonakala ukuthi hey zajika izinto. Nalabo basesendleleni yokuphenduka uyabona ukuthi hayi kukhona okuya kuvuthuka akakabi ngokuphelele. Bese futhi abonakale nongakaqali nje osayihlalele esontweni ongakahlangani nevangeli.
How amazing. You see those who have accepted the gospel, it is evident on the outward appearance, how they are dressed, how they are. You can see those who have accepted the gospel, you can see those who are on the way, and then you can just see those who don't even care.
Laba sebehlangene nevangeli, umetholi ithuba lokuthi, nanti ithuba lokuthi ungakwazi uhlale phansi, thulula umphefumulo wakho. Akaloke shone eCranskop befuna ukuya eStenga, uqonde eStenga nje.
And those who have accepted the gospel and they want to make right what they need to, they don't start in Kranskop, but they want to go to Stenga, they go straight to the point.
Akakubuki futhi ukuthi uzocabangani. UNkulunkulu njengoba ekuveza ukuthi inhliziyo yami imbi, uyakutshela ukuthi inhliziyo yami imbi, futhi ngiyazonda mina, futhi mina ngiyathakatha. Straight talk.
And doesn't worry about what you're going to think. What the Lord has revealed, they speak straight. They say, I lie. I do sorcery. Straight talk.
Gosugu olwandulela noma isonto sesizobuya noma isonto lesibili sikhona kwafika abafundisi ababili beshova ibhayisekile 120 kilometers lapho besuka khona ukuze bafike emishini.
On the second Sunday that we were there, there were two ministers, preachers that came, but they came on a bicycle and they had been cycling for 120 kilometers.
But mabe isho lento ngathi pindi 120 kilometers nishova ibhayisekile.
And when they said this, I said, just say that again, 120 kilometers with a bicycle.
But lokhu sasuka ngolesihlanu ukuze sifike namhlanje ngesonto ekuseni.
They say they left on Friday to arrive there on Sunday morning.
Bahamba ngani? ibhayisekile.
And what are they going with? Pedaling the bicycle.
Abanayo imali yokuma bathenga u-cold drink endleleni.
They don't have money to stop along the way and buy a cold drink.
Bazwile ukuthi khona imishini ekuthiwa kwasiza abantu bahamba bashova ibhayisekile 120 kilometers.
They heard there is a mission kwasiza the bantu and they got in a bicycle for 120 kilometers.
Uma befika yini le enhluphe kangaka nize ndinga ukushova ibhayisekile ibange elide kanje.
And when they arrived there, what troubled you so that you had to go such a far distance with a bicycle?
But it's too new.
So we have been sent.
Bapheti list ye pepa, elinohlala abafundisi namabandla abo about 50.
They have a piece of paper with 50 preachers with their congregations.
But sizocela ukuthi le nkonzo eqhubeka la nizosenzela yona le endaweni esuka kuyo. La mabandla u50 nabafundisi bakhona sizithunywa ukuba sizocela lokho la.
This service, this gospel that you are preaching here, we want you to come to us 50 preachers with our congregations.
Iliphi leli ivangeli elishunyayelwa la?
What gospel is this that's preached there?
Lele elingalishumayela ngoba phela ningabafundisi kanti nanishumayela njani ivangeli?
You are preachers, so what kind of gospel do you preach?
Kade saqala sishumayela kodwa nathi siyabona into esishumayelayo ayifinyeleli nje ukuthi sigqoma amadwala.
For a long time we've been preaching, but we realize that which we are preaching, it's like knocking on a rock.
Kodwa sifuna leli ivangeli leli la niyoletha la sikhona.
We want this gospel that is here to come to where we come from.
Uma uJesu efikile phakathi kwabantu siyaguquka izinto.
When Jesus comes amongst people, things change.
Kwaba isimanga ukuba phakathi kwalaba bantu ebesikubona.
It was amazing to be amongst the people where we were.
Ah, kodwa inhlupheko iyadabukisa.
Oh, but the trouble, the sorrow, the difficulty is just saddening.
Thina la siyabusa. Abantu bayahola impesheni. Uke waphathwa ikhanda kancane usiyobhalisa impesheni yekhanda. Uke waphathwa idolo nje usuthatha induku yaxhuga usiyoholela idolo. Wakhwehlela nje usiyoholela ukuthi yakhwehlela. Akukho lapha.
We live like kings. We get pension. Oh, now suddenly I've got a headache. You get a pension for headache or for your knee that's injured. There's nothing like that there.
Ungaziphathi kahle uzala ingane uhamba uyobhalisa uthi sengizele uyabona ukuthi ngizale kahle kanjani akondlela uhulumeni.
You are immoral and then you get a child, you go to the government, you say, you see, now I've got a child, and then they give you a grant.
Ayikho leyo nto lapha.
Nothing like that there.
Okudabukisayo nobona ukuthi yazi kufanele ngabe bayanakekelwa laba bantu. Ukhona omunye wafika akanazi inyawo uhamba ngamadolo ahambe ngezandla phansi. Uthi ngilambile esiswini ngihluleka nakuthwala umzimba ukuze ngifike la. Ucabange thina sinayo yonke into kodwa simfuna uJesu.
And they are in such a state that they do need help. There was one that even came. He had no feet. He walked with his knees and his hands and he says, I come here, my stomach is empty and everything we have, we should be serving God.
Buka ngicabanga abantwana besikole ngithi yoni yabusa nina une uniform yesonto lonke uyashintsha shintsha 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 une icathulo ezini uyazihudula ngoba ziningi kube khona ingane yafuna ukufunda ize esikoleni ihamba barefoot.
I think of the school children, you have enough uniform for the whole week. You even have shoes. You've got a second pair, so you can just drag your shoes on the ground, and there they don't even have shoes to go to school with.
Bengibuka nje izolo abanye begijima unamateka kawagqokile aphinda phathe okunye lana ngazi ukuthi kubizwa ngani lezi zinto ngathi kune knowledge ngaphansi. Awumunye mase sekufakile uhamba ngathi ukhubazekile ubone sequkulwa noma seyatedwa ngoba kufanele akulimaze. Ucabange lezi yayingane. Ukahlela ibhola ngobhozo ongena sicathulo wena unakho kodwa umbongo uNkulunkulu.
I had to think of the children yesterday. They have tackies, they have those shoes with those spikes in. Some of them even, they hurt, so then they have someone that carries them. They have nothing there. They don't even have anything to put on their feet. But the joy they have, oh, it's amazing.
Hey, bacula bathinta inhliziyo ubone ukuthi lento iphuphuma ngaphakathi enhliziyo. Hayi ukucula obakuthiwa esikoleni kumele sicule. Kodwa ubone ukuthi lento iphuphuma ngaphakathi.
And the school choir stands there and how they sing. You can see that it comes out of the heart. Nothing that's forced.
Angisho nina abatabami ukuthi nina niculi kamnandi yaniculi kuphuma enhliziyweni zenu.
And to you children, I don't say that you don't sing well, that you don't sing out of your heart. I'm referring to those in Malawi that I saw.
Abanakho kuyidabukela bona, ha wena uke wangaba nalishumi ekhadini uma wakhe ekhohluka uyifaka. Umlomo usungaka, usudelela ngisho no metron ehostela. Ngoba nje imali ayingenanga noma uma wakhe akafunanga noma uthe uyafona ifoni yangena kuvoicemail. Bona ba-appreciator noma yini abanikezwa yona babonga uNkulunkulu ngakho.
There's no self-pity with them. Oh, that your parent forgot to put your allowance into the bank. Or that when you tried to phone them, it went to voicemail. Now you've got this long coffee pot face. No, they are thankful for that which they have.
Ufeyile futhi usuwenzelwe konke. Hey, bekumnandi ukubona iprice giving yakhona, ubona abantwana. Uyazibona ukuthi inkosi yami angazi ngenzani ukuthi lo mtwana. Kodwa ujabule abaphasi bagila imanga laba sebehlangene noJesu.
And then you don't even pass after everything has been given to you. It was amazing to see their prize giving. How thankful they were and how well they passed, those who have accepted the Lord Jesus.
Banothisha nabancane, nina nothisha abaningi labantu badelelayo futhi. Kodwa bona ba-appreciate labo othisha abanabo. Indlela ababakhonze ngayo kuze kube ngathi bangabaqukula indlela abajabula ngayo. Lapho sekufika abazali, kuqonyeliswa ingane kube ngathi iqonyeliswa abazali indlela abazali abajabula ngakhona ngalabo othisha ngalokho abakwenze enganeni zabo.
They have so few teachers. You've got so many teachers, but the way that they appreciate the teachers, and when the children got their prizes, it was as if it was the children and parents all together.
Ubona umzali kuhlengezela inyembezi ezoxhawula na ujabulela ukuxhawula kuthisha. Uthi ingane enikezwe imiklomelo nomzali naye kusukume nehlobo. Hayi ukuthi sebeqeda umatric noma sebebuye euniversity cha. Kodwa kuthokozelwa lesi simanga esifike naleli ivangeli.
Where the parent gets up, crying tears of joy, thanking the teacher, and then the other family members get up. Not as if they've gotten their matric or finished university, no, just in an appreciation.
Uma sizwa ke indawo yakhona nje into eyaziwayo, ukhula ama ingane na 6 years, hambisa yahambiye lapha entabeni.
When you have there, what you hear is the children, when they are 6 years old, they are taken into the mountains, taught all kinds of defiled things, and then they must come back, and all they must do is raise children.
Kodwa lapho kufika ivangeli, laba abalamukelayo, saqala zajika izinto, leya ndawo njengesibani.
When the gospel came and they accepted the gospel, things started to change. That place is like a lamp in that country. And we come back home and we come to the Lord with empty hands.
Oh,
may we not return to our Creator and not having brought him anything. If you have failed to bring a soul that you have won to him through your life, then bring him your life.
Agesifunde izwi encwadini ngoka Mark isahluko sesihlanu sizofunda kusukela evesini lika 25.
Shall we read together out of the gospel according to Mark chapter 5 and from verse 25.
Sofunda izwi lethu lanamhlanje encwadini ngoka Mark isahluko sesihlanu sifunda kusukela evesini lika 25.
We'll read the portion today out of Mark chapter 5 and start from verse 25.
Kwasebetholile singafunda kufundeka kanje. Kwakukhona owesifazane owayenomopho iminyaka eyishumi nambili. Wayehluphekile kakhulu ehla enyuka ezinyangeni eziningi futhi esechithe konke ayenakho kodwa kwakunhlangazimuka nomoya kuphephetheka.
And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years and who had suffered much under many physicians and had spent all that she had and was no better but rather grew worse.
Esezwile ngoJesu waya esesixukwini ngasemuva wathinta ingubo kaJesu.
She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment.
Ngokuba wathi uma nje ngingathinta izingubo zakhe ngizakusindiswa.
For she said, if I touch even his garments, I will be made well.
Masinyane umthombo wegazi lakhe wanqamuka wezwa emzimbeni wakhe ukuthi usesindile esifweni ebesimhlupha.
Immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease.
Kwathi uJesu engezwa kuye ukuthi amandla aphumile, waphendukela esixukwini wathi ngubani ongithinte izingubo zami na?
And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?"
Abafundi bakhe bathi kuye ingane uyabona ukuthi isixukusi sikuminyanisile pho ubuzelana ukuthi ngubani okuthintileyo na.
And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'"
Waqalaza ukubabona ukuthi ngubani owayenze lokho, kepha owesifazane ekwazi okwakwenzekile kuye. Wesaba wethuthumela weza waziphosa phansi phambi kukaJesu wamtshela lonke iqiniso.
And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth.
UJesu wayesethi kuye, "Ndodakazi, ukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ngokuthula uphulukisiwe enhluphekweni yakho."
And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease."
Sizofunda sigcine khona lapha.
We'll end reading there.
Sifunda amavesi amaningi kodwa ngizoyifinqa nje indaba.
We've read many verses, but I will summarize the matter.
Kule ndaba esifundayo sifunda ngalo wesifazane owayehluphekile isikhathi eside.
We read here of this woman who had been troubled for a very long time.
IBhayibheli lithi wayehluphekile ehlenyuka esechithile imali zakhe ezinyangeni.
The Bible tells us that she had suffered and went up and down, spent all her money with the physicians.
Lapho ehlenyuka echitha imali wayezama usizo kodwa sifunda ukuthi isifo sasiloku siqhubekile.
Going up and down, looking for help. But we read that the disease got worse.
Kodwa namhlanje ekuseni hlobo ngifisa ukuthi ngithi uJesu unesikhathi somuntu nomuntu. UJesu uyahluphekela umuntu nomuntu.
Friends, what I say today is that Jesus has time for each and every one. Jesus suffers for each and every one.
UJesu uma ehlangana nezimo bezingamenzi ukubatatazele zimshintshe ukuba uJesu onesikhathi nomuntu nomuntu.
When situations arise, Jesus does not panic. He has time for each and every one.
Kuthiwa ke la uma kufika lo wesifazane, uJesu besanda ukuthola umbiko.
When this woman had come, the Lord Jesus had just received a message.
Umbika bekade uthola ubethola umbiko wokuthi kunendodakazi egulayo indodakazi kaJairo.
He had just received the message that Jairus' daughter was ill.
Umethola leyo mbiko njengoba sifundile uJesu ubezungezwe isixuku. Kodwa uma kufika uJairo ezobika kuJesu ezocela kuJesu ngesidingaka naso ngendodakazi yakhe. UJesu akashonga ukuthi awubona ukuthi kunesixuku kodwa ngoba uJesu nethuba nesikhathi nomuntu nomuntu.
When Jairus had come and said to the Lord Jesus that my daughter has a need, he was surrounded by people. He didn't say, oh, you see all the people. The Lord Jesus has time for each and every one.
Wawuthatha umbiko wawuzwa wokuthi nangu uJairu uhluphekile ngendodakazi yakhe, kodwa futhi natithuba nalo nalesi sixuku esimzungezile.
The Lord Jesus had an ear to hear what Jairus was saying, but he also had time for the crowds around him.
Lapho esazungeziwe ebhizi nalesi sixuku, sifunda ukuthi lo wesifazane esehluphekile njalo echithile imali yakhe wezwa ngoJesu.
And as he was busy with the crowd, we read of this woman who had been suffering for so long, had nothing left over. She had heard of the Lord Jesus.
Lapho esezwe ngoJesu ngingathi wenza okufanayo. Ngoba nalezi inyanga beya kuza ubexoxelwa ngazo ukuthi hayi ake uye kwethizeni iyokusiza awuke uye kwethizeni ngokukholwe lokhe yechitha imali nalaphezwa ngoJesu wathatha isinyathelo.
She did what she had been doing till then, heard that this physician can help, so she went there. But when she heard the Lord Jesus is there, she took action.
Laphezwa ngoJesu wathatha isinqumo sokuthi aye kuJesu. Lithi iBhayibheli wayethi uma ngingathinta nje ingubo zakhe.
When she heard of the Lord Jesus, she said, I will go. And her desire was, if only I could touch his garment.
Angazi noma elinye lamahumusho lesiZulu ngelona leli ngilifunde namhlanje lithi uma ngingathinta umphetho wengubo yakhe.
The one Zulu translation says, I just want to touch the hem of his garment.
Akakholelwanga ukuthi ngize ngifike ngimbambe uJesu noma ngimxhawule uma nje ngingathinta umphetho wengubo yakhe.
She did not believe that she needs to hold on to the Lord Jesus. All she wanted was to touch the hem of his garment.
Isifo esasimphethe kwakuyisifo esasimehlisa simsusa phakathi kwabantu. Kodwa lapho esezwile ngoJesu wazidela wathi sifo noma singiphethe kodwa uma ngingathinta nje ingubo kaJesu.
The disease she had was an embarrassment. It was a disease that took her away from people, but that she put aside, if only I can be with the Lord Jesus.
Kuthiwa weza ngasemuva wangena phakathi kwesixuku angazi noma wangena ngomzimba noma wacushisa isandla. Wakhole ukuthi sengiwubambile umphetho wengubo kaJesu.
She came from behind, between the people. I don't know whether she was there in body or whether she just stretched out her hand and said, now I've touched his garment.
Kodwa sifunda ukuthi lapho esewuthintile umphetho, wazizwela ukuthi isifo sakhe silaphekile, isifo sakhe siphelile.
But when she touched the hem of his garment, we read that she knew the disease had been healed.
Kodwa ukuzwa kwakhe ukuthi isifo siphelile kwakungasho ukuthi uJesu seqinisekisile ukuthi impela siphelile.
Her feeling that the disease had come to an end didn't have the confirmation yet of the Lord Jesus saying so.
Kuthiwa lapho uJesu ezwa wasebuza isixuku ukuthi hayi ubani lo ngithintileyo manje.
When the Lord Jesus felt turned around and asked, "Who is the one that has touched my garment?"
Manje la mazwe swafunda la ashiwo yabafundi baka Jesu. Kwa mazwi aqashuniwe abhalwa. Uma swafunda noma uma ngwafunda mina, akuona mazwi angakhulunywa umuntu ekhuluma nomuntu akamhloniphayo.
The words that we read here are written by the disciples, by the people that were there. How could they have said the exact words of someone they respect?
UJesu buza ukuthi ubani ongithintile impendulo ithi wabuza ubona abantu bebangaka mbuzo omuntu lo ongasibuza wona ngoba phela abantu bavele bakuzungezile kufanele ukuthi uthinteke ngoba nasi isixuku sikuzungezile.
The Lord Jesus asked, "Who has touched me?" And their answer is, "Oh, how do you expect us to know? Look at how many people are around you."
Kaningi siyawenza lawo maphutha ukuthi umuntu aphendule ngaphambi kokuthi acabange.
We often make that mistake that we answer before we think.
UJesu bazi ukuthi isixuku simzungezile futhi ubazi ukuthi isixuku siyamthinta mhlambe bagudluzelana kuyena. Ubeqonda lokho kodwa ngoba abafundi abacabanganga baphendula bengacabangile. UJesu buza ukuthi ubani omthintile ngoba eqonda ukuthi lo mthintile akufani nokuthintwa nje umuntu ochilizayo kodwa kukhona okwenzekile kuye.
Jesus realized that there were people around bumping him and just touching him, not expecting. But there was this touch that the person wanted to, and the Lord Jesus understood that, and that's why he asked the question.
Futhi kuphendula abantu abangenasidingo ababengadinge lutho kuJesu lo thinte enesidingo wathula lithi iBhayibheli ethuthumele wabeseza uyabona ngoba uJesu nethuba lomuntu nomuntu.
And the ones who answered were the ones that did not have the need. We read that the Bible says the woman, she kept quiet. She was trembling. You see, the Lord Jesus has a time for each and everyone's need.
Manje kwadinga ukuthi umelo mhlangano omkhulu wesixuku manje sekuyithuba lalo wesifazane ngoba uJesu nesikhathi nomuntu nomuntu sekuyisikhathi sakhe ubani ongithintileyo na.
This whole crowd had to come to a halt because the Lord Jesus wanted to know who has touched me. It was her time with the Lord Jesus.
Ukuba kwakhe neqiniso lokuthi angantshontshi ukusindiswa kwakhe kodwa lindele isibusiso esiphelele kuJesu samenza ukuba abe nethuba elikhethekile lokuthi akhulume one on one noJesu.
Not that she snatched her salvation, but that her salvation had to be complete by having a one on one experience with the Lord Jesus.
Uma seze ethi mina inkosi engikuthintile uJesu wenze njani? Wabheka kuye, wasekhulumisana naye, wabesethi indodakazi ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula.
And when she said, "Lord Jesus, it is I," the Lord looked at her and he told her, "Your faith has set you free, so go in peace."
Akangitshontshanga ukuthi ngithintile ingubo, hayi buka impela manje sengisindile, kodwa walinda isikhathi ukuze akwazi ukuba khulume noJesu, uJesu amnikeze ngokusemthethweni ukusinda kwakhe.
She didn't just steal the moment knowing that I'm healed. No, she made it complete by the Lord Jesus speaking to her and telling her the truth.
Lesi sixhuku esasimzungezile uJesu. Uma lo wesifazane kwamasona isixuku ukuthi sizothini wayengeka sinde.
If the whole crowd that was there, if they had not given her, if she hadn't taken the opportunity, she would not have been healed.
Nomeza eyihlazo enjalo kukhona mhlamba ababemnyonkolozi ukuthi uyapi lo ngoba bemazi bengena kumsiza kodwa waqonda ukuthi uma ngithintile kanti ukuzothinta kwakhe ngamanye amazwi ukuthinta kwakhe kwamhlelele appointment ekhethekile ukuthi isixuku sibe seceleni uJesu akhulume naye ubuso nobuso.
Whatever disgrace she had on her, she put that aside And she went to go and touch the Lord Jesus and get her opportunity that she could meet up face to face with the Lord Jesus.
Baninga bantu buhlobo zami abalahlekelwayo empilweni zabo. Balahlekelwe uJesu ngenxa yezixuku ezimi phambi kwabo.
Friends, so many lose their opportunity with the Lord Jesus because of the crowds before them.
Umuntu alahlekelwe ukuthula enhlizweni yakhe ngenxa yabangani. UJesu akhuza thayi ungakwenzi lokho. Athi umuntu bazothini nomakhelwane, bazothini ama colleagues wami. Ayenza umuntu into engenakho ukuthula, alahlekelwe isibuso sankulunkulu ngenxa yesixuku.
When you lose your peace because of your neighbors, because of your colleagues, you do something that will not have the Lord's blessing on it.
Umuntu alahlekelwe ilelo thuba elikhethekile noJesu ngenxa yesixuka kasibeka phambi kwakhe. Bazothini ngibe ngibaphethe ngizoxolisa kubo. UJesu sekhulumile ufuna ukukunikeza ukuthula. Hamba uyoxolisa ngendlela okhulume ngayo. Ngibaphethe mina ngikwazi ukuyoxolisa kubona.
When you have an ordained opportunity to be with the Lord, and then you look at the crowds and you say, no, I'd rather keep quiet. I cannot do this because of them. And then you lose your opportunity with the Lord Jesus.
UJesu akhulume nawe athi indlela ophendule ngayo uthisha eklasini ayilungile ayinhle futhi awunakho ukuthula. Kuukuthi uthisha uthulile nje wangakukhuza. Usekhulumile umuntu alahlekelwe ukuthula uthi hey bazothina eklasini bazothi ngiyakholwa kakhulu.
Where you lose your peace because of the way you've responded to your teacher. And then you keep quiet because you say, oh, what will they say? Will they say I'm now being hyper-spiritual?
Lo wesifazane wayengeka lapheke esifweni sakhe. Uma wengazange asuse isixuku phambi kwakhe abone uJesu.
This woman would not have been healed of her disease if she hadn't taken the crowd away and seen Jesus.
Uma wengasusanga isixuku abona ingubo enamandla okuba imsindise wengeka sinde.
If she hadn't put the crowd aside and looked at the hem of the garment, she would not have been saved.
Mntwana kaNkuluNkulu ngaphandle kokuthi ususe isixuku lesesaziwa nguwe ngeke uzusinde nanoma isiphi isifo esikuphethe.
To you, brethren, if you do not take away this crowd, which you know what it is, you will not be healed of your disease.
Mhlambi isixuku esenhlizweni yakho umina uyazazi. Isona sixuku esikuvimbanisile ukuba uJesu akusize akukhulule.
Maybe the crowd that is there is in your heart, yourself. You cannot remove yourself. If you don't, the Lord won't speak to you.
Uboshi wisiqila mhlambe senkanuka into emile. Kumumina bazothini senginemnyaka emgaka ngikholwa. Uma ungasusa isixuku ubona uJesu ngakwazi ukusinda.
You have this lust that burns in you, but then you have the self. Oh, look at how many years I've been a believer. What will they say? And that's the crowd in you.
Uhlushwa inkani ukuthi hayi mina izinto ngiyazazi ifuna ziqale ngami zigcine ngami. Ngaphandle kokuba kusuke lokho, ubona uJesu ongakwazi ukuba kukhulule. Uyoba isigqila udonswe leyo nkani yakho.
Where you are stubborn, something cannot happen. If I haven't started and finished it, that stubbornness will take you into hell.
Kodwa lo wesifazane wambulekelwa imfihlakalo yokuthi yini into engiyifunayo. Angifuni ngishisa isandla sika Jesu. Ngikhole ukuthi ingubo uma ngithinta yona wachusheze esixukwini ukuze akwazi ukuba sinde.
This woman grasped the secret. She didn't even want the hand of the Lord Jesus. All she wanted was the hem for her to be saved of her disease.
Impilo yakhe angiyazi ukuthi iminyaniswe yini. Mhlambe wena kusona isifo, mhlambe esikwenza ukuthi abantu babone ukuthi uyagula. Kodwa enhlizweni ekujuleni kwenhliziyo yakho, uyagula iminyaka. Uma ubungathinta umphetho, ususa isixuku ubona uJesu.
I don't know what it is that causes turmoil in your soul. But only if you would take that crowd away and that you would come to the Lord Jesus for him to save you.
Abanye uJesu uyafuna ukubasiza babanjwe isixhuku sesonto esontweni lami esontweni lakithi thina esontwe ayidlule esontweni ubona uJesu ukuze usizakale enkingeni yakho.
Oh, those, the crowd, is their church. Oh, the church this, the church that. Oh, remove that crowd so that the Lord Jesus can heal your soul.
Hayi thina inkolo yakithi, thina inkolo yakithi. Cha, inkolo yakini naye kusizi. Uchithe konke unayo. Kodwa uJesu mungabonana noJesu. UJesu uzoba nesikhathi nethuba nawe bese yaguqula impilo yakho.
Oh, the religion, the beliefs of our family, our people. Oh, remove that, that the Lord Jesus can have his time with you.
Angikwazi lokhu okuyisifo obambene naso empilweni yakho.
I don't know what kind of disease you are holding onto in your life.
Mhlambe wena esakhi isifo esikuphethe iminyaka igqubu. Usibanibani wakhuluma kanje kimi. Usibanibani wathi kimi. Uyaqhubeka usibanibani uyabusiseka. Ubanjwe igqubu isixuku sikuminyanisile. Nawe usibona sisikhulu. Kodwa uma ubungadlula esixukwini, ubona uJesu ngali.
Maybe the crowd that is holding you up is a grudge. Oh, that person, I cannot forget how they spoke to me. That person is carrying on. The Lord is blessing them. But you're holding on to that. And the Lord Jesus is passing you by.
Mhlambe isifo esikubambile semnyaka. Hey, we are ithanda izinto. Uzuzifake entweni. Ezingena nkulunkulu. Ngoba ujaha umcebo. Ujahu ukuthi ubonakala ukuthi usentweni awunakho ukuthula kodwa namhlanje uma ubungadlula esixukwini leso esikubambile ubona uJesu ngale kingakho ingaxazululeke.
Maybe it is the things. Oh, you always want to be known, you want to be part of things, the things of this world, that is what holds you up. You don't have time for the Lord Jesus. If you would remove that, then you would have your time with the Lord Jesus.
Dalo wesifazane lithi iBhayibheli esezwile ngoJesu. Esezwile ngoJesu wathatha isinqumo sokuthi uma nje ngingathinta ingubo yakhe leso sinquma kasithatha samenzela ukuthi abe nengxoxo ekhethekile noJesu azathi uJesu kuye ndodakazi ukholwa kwakho kukusindisile.
This woman, she heard of the Lord Jesus, and after hearing of him, she took action because she wanted to touch the hem of his garment. And after she did that, she heard these words, "Your faith has healed you."
Angasho uJesu phakathi kwethu athi masiphuma kule nkonzo abe nengxoxo ekhethekile nawe 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 athi ukholwa kwakho kukusindisile hamba ngokuthula.
If each and everyone would not leave having experienced that, where you have come to the Lord Jesus and he has said to you, "Your faith has made you well, go in peace."
Ungasho ukuthi hayi ngifikile nje mina bengivakashelele bengazele nanakuzosonta. Cha, uJesu nethuba nomuntu nomuntu ukuze akuvumele ukuthi ube khona la namhlanje. Unethuba elikhethekile. Sewuzwile ngoJesu. Sewuzwile ngoJesu. Ungaqhubeki ubuyele emuva uvinjwe isixuku sokuthi hayi mina kwelakithi bandla. Mina ngiyaziwa mina kwami. Cha, dlule esixukwini ubone uJesu. UJesu athi kuwe, ndodana, ndodakazi, ukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula.
Maybe you say, "I have just come to visit. I was part of a group that came. I don't want anything to do with the Lord Jesus." No, this is your time, your selected time. The Lord Jesus is coming, is calling out to you. He says, "Forget about everything else. You are now here. I have ordained that you are here. May you accept me and that you can go with those words. Your faith has healed you. Go in peace."
Senzeka isimanga ngempela ngayithinta ingubo kwanqamuka ukufa kwami kodwa wama wamlinda uJesu ukuze amnike ithuba lakhe ngoba uJesu nethuba lomuntu nomuntu naphakathi kwethu njengoba sihlangene.
This woman's joy was not complete just knowing, oh, I've touched his garment and now I'm healed. No, her moment with the Lord Jesus so that he could complete that salvation is up for you today as well.
Futhi uNkulunkulu wamsiza ukuthi wangacasha ngesiqhuku ukuthi angimthintile futhi naba sebengiphendulelile hayi angithule. Kodwa wakhole ukuthi noma ngiza ngaphambili ngizilahla kuye uJesu angeke angilahle ngoba ngiyakholwa sengisindile vele. Wamethemba uJesu noma sebemphendulelile okhuluma njalo noma okhuluma kuqala.
And the Lord Jesus helped her that she didn't hide behind the crowd. The crowd had already spoken for her, so she could have kept quiet. But no, those who always speak so quickly, she didn't hide behind them. She came and brought herself to the Lord Jesus.
Yimi Nkosi engikuthintile.
I am the one, Lord Jesus, who has touched you.
Laba sebephendule kuqala kodwa Nkosi ungayibuza kanjani into enjalo? Sebeyaqala manje bayamangala uthi hayibo. Kanti usho ukuthinta onginjani? UJesu bazi ukuthi lokukuthinta kona ukuthinta okufanayo nje kodwa kuukuthinta okuhlukile.
Those who had answered in haste and said, how should we know who touched you? They understood now, oh, this touching which the Lord Jesus was speaking of was different, not normal.
Bengakumema ngobubele bukaNkulunkulu noma yiphi inkingo nayo. Mhlawumbe uthi hayi isencane mina kuyona iminyaka eyishumi nambili. Kodwa iyinkinga ekuhluphayo sewuzwile ngoJesu. Ongakwazi ukukhulula namhlanje, hayi kusasa. Nalowo wesifazane akadinganga ukulinda iminyaka uma esefike kuJesu. Kwenzeka lapha emthinta.
I invite you through the mercy of our Lord Jesus. Maybe you haven't waited 12 years. Maybe it's a small problem that has just started. Come now. Come now, the Lord Jesus is inviting you. Come and get it sorted out.
Mhlawumbe uyisiqile uboshiwe uphuzo. Mhlawumbe uyisiqile uboshiwe ugwayi uphafuza noma ungasathandi. Kodwa uma sewuzwile ngoJesu, leyo nkinga yakhe inganqamuka namhlanje, hayi kusasa.
Maybe you are a slave to alcohol. You are a slave to smoking. You have to puff the whole time. But today the Lord Jesus is inviting you. Come, come to him now for you to be saved.
Lapho sisemalawi saya kwenye yamagatsha kwasiza abantu. Uma sikhona enkonzweni makuphela inkonzo. Wafika omunye ubaba. Wathi ha abantwana bakaNkuluNkulu ngizobonga. KuNkuluNkulu ukuthi ngafika la ekhaya. Ngizocela umthandazo ngangazi ukuzokholwa. Ngizocela umthandazo ngoba sengifile ukuhlupheka. Ngihlushwa utshwala nogwayi. Ngidla ngedwa ukudla okungadliwa unkosikazi nezingane zami. Kodwa lo mthandazo wangisiza. Sengiyindoda ekwazi ukondla izingane zayo ekhaya.
At one of the branches in Malawi of the mission, when we were there, a man came to thank. He says, I came here just for prayer. I was enslaved to drinking and tobacco. I would only have food for myself. That couldn't even give food to my family. But just by receiving that prayer, the Lord changed my life and my family has food.
La pese zwile na wengazwanga ngoJesu wayezwe ngesonto lakwasiza abantu. Wakhola ukuthi mangiyocela umthandazo. Uyabuya uzothi ngizobonga ukuthi izinto kusukela ngalelo langa zaguquka sengiwubaba emzini wami okwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula.
He had heard of the mission, and all he did was come and ask for prayer. And he said, from that day, things changed. Now I am a father, I can look after my family.
Lapho uJesu esemsizile usekwazi ukuphuma esixukwini futhi azothi ngiyabonga ukuthi uJesu wangisiza. Mntwana kaNkuluNkulu usuke esixukwini ukuze uJesu akwazi ukukusiza.
When the Lord had touched him, he was able to come out of the crowd and thank for what the Lord has done. You come out the crowd as well.
Abaningi babanjwa isixuku umuntu ayenza into engasathanda athi hayi ngizothini phela ngoba bayayenza. Phuma esixukwini ukuze ube nokuthula. Athi uJesu uhamba ngokuthula ngoba ukholwa kwakho kukusindisile.
There are those that say, I can't stop. The crowd is with me. Leave that crowd so that the Lord can heal you and you can leave in peace.
Mhlambe esikoleni sowaziwa wanenjwa ngegama engelone lakho ngenxa yabantu ozasociate nabo. Sekuthiwa ho ngaba kubona obani. Inkinga isixuku ozifake kuso suka esixukwini ukuze uJesu akwazi ukukhuluma nawe, uJesu akuphulukise.
At school you carry a name which is not even you, but it's been given to you because of the way the people that you are associated with. Leave the crowd so that the Lord can heal you.
Nasemphakathini owakhelo makhelwane uma bengakufica uhlela uthuli kanje esontweni bangathi hayi bo siyaphupha silele yini inkinga isixuku oyihlanganise naso kodwa uma ungadlula esixukwini ubona uJesu inkinga yakhe ingaxazululeka yokuthanda ukukhuluma indaba engezone zakho.
In your community with your neighbors, if they would see you, how quietly you sit here, they would be amazed. Now leave that crowd. Go away from that crowd so that the Lord can heal you.
Usuze wangena nawe mfana wami esikoleni emshungwini yabona ngenxa ukuthi baya kwenza esikoleni lento lesenenza obhotsotso bamabhluku esikoleni hayi ngoba kuyenzi ungena esixukwini hayi bese bebanze banze nama imgqaqo yamazambane la emakhanda bashukusha amakhanda ngoba umuntu ungena emshungwini ukwenzelana kazi inkinga isixuka kayihlanganise naso suka esixukwini.
And you, boy, who are in school, you've started doing these habits. You are busy with these things. The way that you dress and you tighten your pants, or the way that you do your hair, you do it because that's the way they do it. Leave the crowd and do as the Lord has taught you.
Nehlaleni khala ngosisi nithi bafaka amashubu nje nobhuti sebeyawenza ke manje. Aliqaqa ibhluke la lithungwe kahle esitolo lihle liphelela alisike ngapha eceleni ebese libopha ke liveza umcondo ukuthi umcondo ugwegwile noma unje ayike ngoba isixuku siyakwenza naye akwenza ukwenzelana kazi.
Now you find that even your pants, you say it's only the ladies that have these things cut on the side, now you cut your pants, you put it together in a certain way, and you do it just because that's what everyone else does, and you don't even know why they do it.
No, they don't wear those things. They wear shoop, you know, shoop. This thing that they wear like this. When they walk, this thing is coming up like this.
So, yeah, there
you go. You wear it. Umuntu azibona ukuthi ingqondo uSathana mayeseyidungile ibhluke ligrey lithungwe ngokotini ogrey ukuze kumeshane kodwa ngoba manje uSathana uphambanisa izinto uselisikile alithunge ngokotini omhlophe uvana ubuke ukuthi uyabona lo muntu uphambene okugcina ekhanda.
And then you start wearing all these skinny cuts that are so tight to your body and they're skinny grey, but now you're starting to add different colours to it and the devil's playing with your mind.
Umumbuzo umuntu ukwenzelani? Hayi hayi nje baba. Hayi uncle. Hayi akazi usesixukwini.
And then you ask them, well, why are you doing it? Now they uncle, it's because you're in a crowd.
Useze walebulwa naye njengane group ehluphayo. Hayi ngoba ehlupa. Uthanda izinto. Ufuna ukubhilonga la engabhilonga ikhona suka esixukwini yabona unjenga nomuntu omuze hogoma mephakathi kwabantu mase kuthiwa wesibani bana usho lento eshoyo hayi baba empeleni hayi baba empeleni phuma esixukwini ukuze ubonakale.
And then you are in a crowd and you are, when they talk then you also chirp, and then when you told come what are you saying? No, it's actually just something that we're just saying in the crowd. Get out of the crowd so that you can be healed.
Kodwa lo wesifazane noma eza esibona isixuku. Kodwa ngoba wayezwe ngoJesu wathi nje iyodwa into engidingayo. Uma ngithintile nje umphetho ngizosinda.
This woman, she heard of the Lord Jesus And all she had with her was, if only I can touch the hem of his garment, I will be helped.
When I say uzwile ngo Jesu iminyaka nyaka akuguquli.
You have heard of the Lord Jesus for many years, but has he changed you?
Say uzwile ngo Jesu osindisayo wababona futhi uJesu ebakhulula abantu. Kodwa wena inkinga ukhululeki, inkinga kusenalesi sixuku osibukayo. Kuhle kwaloyo wayegule seduze kwecibi lasebhedisayidi. Uma ebuzwa, uhlaleleni, uyathanda ukusinda. Hayi Nkosi, mangithi ngiyeza, kufanele kwehle omunye. Akubuzwanga lokho, uyathanda ukusinda na, yes or no? Hayi, you know what, you know. Cha, uyathanda ukusinda na. Ngoba uthanda ukukhuluma into engabuziwe uphendula umbuzo ongabuziwe. Hayi mangithi ngiyeza Nkosi kwehle omunye. Aphela u 38 years. Hleli nanka manje bayangena phambi kwakho bayasinda usindwe.
Maybe you have heard and you have seen of those that have been saved, their lives have been changed. Or maybe you like that lame person next to the pool of Bethesda where the Lord Jesus asked, "Do you want to be saved?" Oh no, Lord, every time I want to go, someone goes ahead. Do you want to be saved? You have another answer. You may be one of those that doesn't answer the question.
Nanamhlanje mhlamba na impendulo phela lo wesifazane hayi mina kodwa yena kwamenza ukuthi abe nethuba elikhethekile noJesu. Isixuku sikhona kwathiwa sixuku stop. Kwathiwa Jairu stop. Njengamanje isikhathi salenkosazana. Ukuthi sidile nalenkinga yakhe. UJesu angakumisa konke okunye adile nenkinga yakho. Lishonile langa namhlanje uthi ngimthintile uJesu, uJesu wathi ukholwa kwami kungisindisile, angihambe ngokuthula.
Maybe you say, I'm not like this woman. When the Lord Jesus had time for her, Jairus, he said, wait. To the crowd, he said, wait. And he gave his time to this woman so that she could be healed. Now you get take your opportunity today before the sun goes down.
Kumuqhubeka ifunda indaba indodakazi kaJayiru lo yashona. Uma sayishonile uJesu seqedile nesixuku waqeda nalo wesifazane useyaqhubeka ke manje usezonikeza le ndodakazi ithuba lakhe. Lithi iBhayibheli babemhle kusulu uthi hayi busayapi akansimtshele kunesikhathi okhulumile. Bayathanda ukukhuluma, bakhulume bengakalaleli, bengakacabangi. Kanti uJesu une-appointment nale ntombazane, nalo mndeni kaJayiru, ukuthi kubonakale amandla kaNkulunkulu.
And if we continue to read the portion, we read that Jairus' daughter died. But the Lord Jesus had time for this woman, then he had time for the crowd, then thereafter he was going to Jairus' house. And the people mocked him. Where is he going? But he had his appointed time with Jairus' daughter.
Uma sefikile sebehlekile banza yonke into bambhuqa uJesu. UJesu waba nesikhathi nalendodakazi. Uma sekwenzeka isimanga ukuthi nansi sivukile. Hawu Nkosi, hawu Jesu kanti ngempela he. Hayi, uJesu nethuba lomuntu nomuntu nanamhlanje. Ukuza kuvumela uhlale la unethuba nawe uyasusa isixuku ubona uJesu noma umisa isixuku sivimba uJesu.
They laughed at the Lord Jesus as he went in, but he came in and he sat and he had his time with Jairus's daughter. He woke her up, and then when they came out, oh Lord Jesus, Lord Jesus, but he had his time with her. It's your time with the Lord Jesus today.
Abantu abaningi bayaphuthelwa ukusinda ngenxa yokulandela ixuku.
Many people miss out on being saved because they follow crowds.
Bethi bewuza umbiko uqondile ngqo. Bazothina obani?
When they hear a message that is crystal clear, and then they say, oh, what will so-and-so say?
Agcina umuntu enza into ngoba iyenziwa, kodwa bengaqondi yenziwelani.
Someone ends up doing something because it's done, but have no understanding why they do it.
Gafushane le giti emdenini kwakuthiwa angenze into ethize angizokuyilanda ngenxa yesikhathi kuthiwa ngingene entweni ethize ngiyenze ngabuza ukuthi yenziwelani ngizoyenzelani.
Shortly when I was at my home, I was told or asked to do something, but then I asked, why is it being done?
Hayi, kuyenziwa mfana, musuba nembuzo emningi.
No, boy, those things are done. Don't have many questions.
Ngathi ngenxa yokuthi ke no baba abangichazele naba bazi ukuthi kwenziwelani, angizukwenza.
And I said, well, if the fathers even can't even explain to me why it's done, I won't do it.
Ixuku ziyedukisa. Phuma esixukwini njengoba sesizwile, usinde.
Crowds lead astray. Leave the crowd so that you can be healed.
Mangizwa le ndaba yalo wesifazane uverse 26 uthi ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka ukuhlupheka kwakhe.
In verse 26, read, and who had suffered much under many physicians and had spent all that she had and was no better, but rather grew worse.
Ngakhumbula indaba engangayizixoxwa eyaba isifundo kumina.
I was reminded of a story which was a teaching to me.
Omunye enye indoda yayigula nayo kakhulu lapha endaweni yakubo.
There was a man who was very ill in the area where he was.
Sebehambile izinyanga abomndeni beyilandi inyanga endaweni ehlukahlukeneyo ukuba zizokwelapha lo muntu.
In his home he was very ill, and even though the witch doctors and everyone had been called to try and heal him.
Sebechithile imali enkulu ezinyangeni nabo eziningi njengalo wesifazane kodwa lutho kusinda umuntu.
Having spent money with witch doctors, physicians, but nothing helped, like with this woman.
Njalo maseliyoshona ilanga selitshekile selingapha ezwakale memeza imemeza indoda ithi maye babo, maye babo.
And as the sun was setting, you would hear this man cry out, oh, whoa.
Bagijima bomndeni beyobona ukuthi kwenzakalani kusibanibani. Yini sibanibani na? Hawu, ikati, ikati. Liphethe ibhodi elikhulu ikati elibhalwe zonke izono zami.
And he would cry out, oh, woe me. And then the family would ask, what is it? Says, oh, here is a cat. There's a board. And it's showing all my sins I've committed.
Lishoni ilanga kuse ngakusasa mase liyoshona litsheka selimathunzi. Izwakala indoda imemeza, maye babo, maye babo. How yini sibanibani na? Ikati, ikati. Liphethe ibhodi elikhulu elibhalwe zonke izono zami.
The sun would set, get up the next morning at sunset the next day, the man would cry out, oh, woe to me. Here's the cat holding the board with all my sins.
Isinobaze bahamba bayoshaya kwamhlabi yalingana waqhamuka oqhamukayo wathi hayi ake niyele kwamhlabi yalingana khona indoda engiyaziyo mna khona inyanga yodumo lapho ake kulandwe yona nakhona bahamba bayofaka iy'mali ey'nkulu enyangeni kwamhlabi yalingana ukuba kulandwe leyo nyanga.
And then he even went to the Makatini Flats, there where they said there was a very powerful witch doctor that would be able to help, even wanted to go there.
Aya fika inkuzimalanga ifake imnqwambo yayo enzwe ngeyikhumba zeyilwane ehlukahlukeneyo ithi indaba yayithwele isigqoko esenziwe ngesikhumba semfene.
And the witch doctor came with all the skins of different animals, and on their head had a skin of a baboon.
Ababe khona bathi hayi sifo sihambile namhlanje. Uma beyibona le ndoda nemnqwambo yayo nesigqoko sayo, hayi bathi hayi sihambile sifo namhlanje.
And the people said, well, today the disease will go. when they saw how well attired that witch doctor was.
Isithathile inyanga imali enkulu yahamba ngalolo suku kwangathi kuthedam.
That witch doctor had taken a huge amount of money, and then the sun started to set.
Ngosuku olulandelayo kwezwakala indoda imemeza maye babo maye babo. How yini sibanibani na yikati liphethe ibhodi elikhulu elibhalwe zonke izono zami.
And on the next day, it was the same story. Oh, woe to me. Here's the cat with a board and has all my sins on it.
Kwase kuvela mveli velayo wathi hayi madoda, ake sihambeni khona indoda emanjalo laphaya ekhonini lomgwaqo othize, indoda egqoke ibhantshi iphethe ibhuku elimnyama. Ake siyocela leyo ndoda nayo ifike izokhuluma ngalo Jesu ehlala ikhuluma ngaye laphaya osindisa abantu.
The people said, you know what? All that's left now. Let's go to the corner of that street. There's a man who wears a jacket. He has a black book. And he invites people to the Lord Jesus. May he come and speak to us.
My figa lendoda, ifiki kulu mengo Jesu, osindisa athethelele umuntu ezonweni zayo. Kwambuleka kulendoda. Hayi ngiyadinga ukuvuma izono zami. Njengoba iBhayibheli lisho ukuthi makukhona ogulayo akavumi izono zakhe akhulekiswe ukuba uNkulunkulu amxolele aphulukiswe noma ngabe unasifo sini.
And he came and he spoke to them that you confess your sin that you may be healed. And he realized that is what I must do because the Bible says confess your sin so that you can receive forgiveness and that you can be saved and set free.
Lendoda yazivuma izono zayo yayilethe khanyeni kwenkosi. Indoda egqoke ibhantshi iphethe ibhuku elimnyama yathandaza naye.
And that man brought out all his sin, confessed his sin, and the man with the jacket and the black book, the Bible, he prayed with that one.
Lajikelanga mantambama balalela ngaleso sikhathi ukuthi khona bazokuzwa.
The sun from midday started going down and the people were waiting as the sun was setting. What will they hear?
Kwathi nya kwaba nokuthula baze bezwa lutho baze bayolala.
And it was dead quiet. There was peace until they fell asleep.
Ngosuku olulandelayo ngalezo ikhathi futhi babeka futhi indlebe abomndeni.
And the next day, those of the family lent an ear.
Bathebezwa, how, how, how.
And then they heard, how, how.
Mabethu kusondela, yini sibanibani.
And when they came close, they asked, what is it?
How ibhodi zesuliwe zonke izono zami.
Said, oh, the board, and all my sins have been wiped away.
Uyayibona ukuthi uyayibambezela nawe. Uyaye enyangeni. Usuchithe konke obunakho. Isibaya simile imbuya. Kumbe nasebhenki akusekho lutho. Nanga umsindisi uJesu Kristu osindisa umuntu ezifweni zonke umuntu azathethelelwe nezono uyamenywa umenyelwa kuye kumahala.
Do you see that you have been wasting your time? You have been to all physicians. You have wasted all your money. The Lord Jesus is there. He is there to help you, to set you free, and to give you peace.
Uverse 34, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula. Usuphulukile enhluphekweni yakho.
Verse 34, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease.
Usuchithe nawe okuningi woze enkosini yokuthula. Uthulule inhliziyo yakho. Usinde esifeni esikubambile.
You have given out so much. Come to the King of Peace so that you can be set free and that you can be saved.
Mhlambe wena kusisifo njengalo esifazane nezifo eziphatha abantu emzimbeni, isifo sakho amanga nje. Isifo sakho amaqhubu nje. Isifo sakho isimilo nje. Waza kumsindisi uphulukiswe.
Maybe your disease is not a disease in your body, but it is lies. It is anger, it is grudges, it is immorality. Come to the Lord Jesus that you may be helped.
Wena swayinikele impilo yakho kuJesu, bambelela kuye ungasuki kuye ngoba wagudluka kuye uSathane ukulindile uzokuxhakathisa futhi.
And you who have given your life to the Lord Jesus, oh, hold on to him. Never let go, because if you do, Satan will be right there wanting you to fall.
Yikho simthanda nje uNkulunkulu ngoba unakho konke okudingwa umuntu okude naye uyamema oseyimnikele kuye uyamqinisa ameseke ngesandla sakhe sokunene sinamandla amhole endleleni kuze kube sekufeni.
That is why we love our God, the one who is far away, he invites him and brings him near. The one who has given his life to him, he encourages them, gives them the tools to be able to continue with him.
Uyohlala ezonweni kuze kube nini uJesu ekubiza na?
For how long will you remain in your sin as the Lord Jesus calls you?
Ingani ubumthanda wena kumbe uJesu? Wawusunyamalala nje, wawusuhlehla na, wawusucwila na. USathane ukulindile, uyalapha ngakhona.
You loved the Lord Jesus, but then you disappeared. You vanished. You started drowning because the Satan is there wanting you.
Umuvumela ubuvivi nobuthuntu empilweni yakho yokomoya. USathane uzokuthola. Uvula isikhala ukuba uSathane angene. USathane uzobuya esemema amanye amadimoni kumba asephindwe ka 7. Maye kuwe.
If you allow lukewarmness, if you allow bluntness to enter, Satan will come back. God's word tells us that he will return with 7 more demons, and woe to you then.
Uma ubungakazi uvuma izono zakho, ithuba sekhona lokuba nawe usondele kubantwana bakaNkulunkulu, uzihlanze, uzivume izono zakho, uyishiye bese uthola umusa.
If you haven't confessed your sin, the children of God are here, that you can come, you can unburden yourself, and that you can confess your sins.
Uma wena uyiqonda kahle leyo nkonzo, bambelela uhambe kuyo, ungasuki, ngoba kukhona ukuphila kuleyo nkonzo, kuze kube sekufeni.
And if you have grasped hold of that secret, oh, may you continue till the end, that you will not suffer.
Asithandazeni.
Shall we pray?
Nkulunkulu wethu omuhle, siyakubonga, siyakudumisa ngothando lwakho osithanda ngalo.
Our God, our gracious God, we praise you and honor you for the love with which you love us.
Nokuthi wena Nkulunkulu nakho konke esikudingayo kulokhu kuphila nasekuphileni okuzayo.
And that you have everything for us in this life and the life to come.
Siyamdabukela umuntu ohambela kude nawe ngoba ujaha izinto zakulokhu kuphila eyiphelela khona la ezinginalo inguna phakade ngoba ngale kokufa umaye.
Lord, we are sad for the one who has not grasped hold of this secret and is busy with the things of now, because on the other side in eternity it will be a woe to me.
Singabantu bakho Nkulunkulu wethu, yiba nomusa kithi.
We are your children, our God. Have mercy on us.
Cela lokhu konke ngegama lenkosi yethu uJesu engumsindisi wethu.
We ask all this in the name of our Lord Jesus, who is our Savior.
Amen.
Amen.